This insert is brought to you by Radio K Pulpit 7 to 9 a.m. Please visit kpulpit.co.za.
Ndiyabulisa kubaphulaphuli be Radio K Pulpit 7 to 9 a.m. Nibulisa ke ngumfundisi uGwengu uJola ngokwakhe. Ndiyanithanda kakhulu baphulaphuli. Kosi yoxolo ke mayinisikelele. Ndingumfana ke wangapha kwaBhaca eMontfre. Ndihlala ke apha eAtlantis. Sendineminyaka nanoko ndikhona phaya. Inkosi ke yoxolo iyasinceda phaya malibonke kama lenkosi. Ndinenkosikazi ke ndishatile yakwaRhadebe. Ezalwa apha eKapa. Thixo ke yasinceda sinabantwana abathathu abafana. Sikhonza ke kwibandla kuthiwa i-AGC elikhona ke apha eKapa but ke likhona nakoma Eastern Cape, li everywhere apha eAfrika. Bathandekayo, siyamthanda kakhulu Yesu, sisikelele wasisikelela ngentsikelelo zonke njengoko sisazi bazalwane ukuthi singabasikelelweyo. The moment usamkele uYesu wamkela intsikelelo ebomini bakhe. Alibongo igama lenkosi. Uthi iBhayibhile uYesu esisityebi nje. Xa esisityebi uYesu kutsho ukuthi kwathina njengabantwana bakhe sikwazizo isityebi, ngoba otyebile ehlabathini akakwazi uba azale olambayo. Kodwa the moment utata etyeba, it's obvious nam kufanele ndityebe, especially kule kingdom. Alibonke igama lenkosi, ngoba ke kuyenzeka kule kingdom engeyiyo le yasebungcweleni ukuthi omnye atyebe o azala abantwana phakathi kwabantwana kube khona nje. Ndizawuthi sisilerhe singakhange sake saqonda uba kuyagcinwa imali, ziyagcinwa. Umuntu uyabuqokelela ubutyebi, akaxhomekeki kokwatatakhe. Malibongo ke igama lenkosi. Bathandekayo, Thixo ke usincedile wasivisa kamnandi namhlanje singenwe lizwi likaThixo, sinobomi ngalo. Alibongo ke igama lenkosi. Ndinesure bazalwane ukuthi lo nalowo uyalungiselela, ngoba kungekudalanga sesizawuba kuphethe unyaka. Lo nalowo ndiyakholwa uba noko ulungisile kwimali zakhe ekudala eziqokelela lapha enyakeni. Alibonke igama lenkosi. Lo nalomo sebesazi uba lizawufika ixesha loba afuneke into yobana makayofika ekhaya. Alibonke igama lenkosi. Amen. Beka nje bobana ubeka noba yi-R50, beke noba yi-R20. Loo nto kwenzela into yoba xa lifike eli xesha loba kuzawuthiwa makhoduke, ukwazi ukuthi noba uyenzanga la amawunti ezawufunwa ziibhasi zokugoduka, kodwa at least kube khona into ozawubeka phezu kwayo udibanise. Alibonke igama lenkosi. Ungathi ubizwe ngoba ulitshipha. Molweni ke bathandekayo. IBhayibhile ke bazalwane ithi uJesu ufikile ke wasinika ingqondo. Ingqondo ke bazalwane not nje ukuthi sazi iBhayibhile kuphela, kodwa sazi izinto ezininzi. Malibonke igama lenkosi. Sibe nomqondo othe obroad, ophangaleleyo. Sivuleke. Sizazi izinto. Alibonke igama lenkosi. Siyithande nokuyijonga into ethiwa yi-TV, kwenzela uba sikwazi ukuzijonga indaba ukuthi kusikhathi sini, ngoba alibonke igama lenkosi. Asikakwazi kaloku bazalwane ukuthi inkosi yethu ibuya nini, njengoba itsho iBhayibhile ithi ayaziwa nazizithunywa zezulu. Kodwa ke xa nike nabona amahe emfazwe, nabona abantwana bevukela oyise, naboyise bevukela abantwana, yonke lento uburhulumente buphendukelana, nize nazi into okobana lelo lixesha lenu lokuba amakholwa alungise. Alibonke igama lenkosi. Ngamanye amazwi lixesha, it's our time. Sibheke malibonke igama lenkosi nokwenzekayo uma siyakubona ukuthi kwenzeka ntoni kwa-Israyeli, ngoba kusezwini konke bazalwane. Malibonke igama lenkosi. Singakhuzi nje bese awuthathile ingqalelo ukuthi emva ngoba sowukhuzile ufanele wena bese ubuyela kuwe uzijonge ukuthi how far have you prepared your way alibonke male nkosi ngoba enyanisweni elona lowo ndinayo into ethi kumele ayilungise indlela yakhe malibonke male nkosi umuntu bosibazalwane uphila kamnandi uphila phansi kokwazi ba ngenye imini uzawuhamba hamba ngabikho phezu komhlaba abizwe alibonke male nkosi thina sifane bazalwane nezilwanyana kodwa thina siyazilungiselela njengoba ubona kakhuba kukhona abantu abane weekends kuthiwa zi Sundays ezithile ufike benxiba impahla ezifanayo besiya kuyohlangana kulondawo belungiselela imihla yokunduluka kwabo emhlabeni ikhanyile lento ezingqondweni zababantu ba ngenye imini bazawuphinde bangabikho malibongo ke igama lenkosi wariyam ke bazalwane ukuthi ke bayilungiselele ke inyama bazawenzela izinto ezinhle alibongo igama lenkosi kodwa ke umperfume lo wona ingabe ulungiselelwe na ngoba ithi iBhayibhile ayithe yadilizwa le tempile esikuyo kukhona ke kodwa isakhiwo esingakhwanga ngakuthanda kwa mama na tata alibonke igama lenkosi sakhiwe ke nguThixo malibonke igama lenkosi ethi thina ke lo muntu angaphakathi ongadilikiyo nguye ke bazalwane olindelekile ukuthi akayongena ezulwini nje iBhayibhile sitsho ithi inyama ayinaso isabelo nezinto zaphezulu ingakho inyama isidonsela ekubeni senze izinto ezinqamnye nezinto ezifunwa nguThixo uThixo ke ungumoya ufuna abantu abazamkhonza bangoyiswa inyama kodwa baphile kwimpilo kamoya alibonke igama lenkosi njengoba sivile iBhayibhile phakwe kwincwadi sika John chapter 4 uJesu dibana nenye intombi alibonke igama lenkosi ngasemfuleni equleni ithi le ntombi amen imxelela izitori xa icela amanzi alibonke igama athi uJesu kuye uba ubusazi ukuthi ngubani locela kuwe amanzi ngeyocela kuye beza kunikeza amanzi uyothi uma usowaselile ungaphinde ube namdla ukuphinde ubuye uzokha amanzi kweliqula malibonke igama lenkosi apho kuthiwa le ntombi yaba confused at the same time yaba excited lento ethethwa nguJesu ukuthi uchukuthini ngoba lamaqula ayesembwa ngoyisemkhulu oJakobo wambuza ukuthi ingabe nomkhulu yini kunalamadoda kunalabantu amkhulu bethu abebesembela lamaqula lento ukuthi wena usicelele izinto ezinje alibonke igama lenkosi Thixo ke bazalwane unguThixo obona izinto zingekabikho alibonke igama lenkosi ekuthithi iBhayibhile wathi uJesu mayimxelela wathi hayi wena una awunandoda kodwa unamadoda malibonke igama lenkosi haleluya ithile lenkosikazi nayiphuma lapha igijima straight yomxelela ayoxelela abahlali ukuthi hey khake nize nizobona umuntu ondixelele izinto ebendike ndazenza malibonke igama lenkosi ke bathandi kayo sizawuthetha ke phansi kwesihloko esithi ekuqaleni in the beginning malibonke igama lenkosi efunda ke bazalwane iBhayibhile lethu ngokukhawulezile kwenzela into ba at least noko sikwazi ukukhavarisha alibonke igama lenkosi ake ndiyifunde ke bazalwane leBhayibhile ithini le ndawo ithi pha kwincwadi kaJohn uthi uJohn phaya John 1:1 ekuqaleni ube ekho ulizwi waye ulizwi ekuye uThixo waye ulizwi enguThixo alibonke igama lenkosi uba ungayibheka leBhayibhile xa uphinde ujonga phaa kwiGenesis yokuqala malibonke igama lenkosi nakhona ithetha ngesekuqaleni malibonke igama lenkosi apho uThixo edala khona amazulu nehlabathi alibonke igama lenkosi ngoku uJohn uyayiphinda le nto amen uthi lowo ubekhona umhlaba ungekabikho malibonke igama lenkosi uthi amen ake ndiphinde ndiqhubeke nayo ndiyifunde abazalwane xa ufinde uverse 2 yena uthi yena lowo ubekho ekuqaleni kuThixo izinto zonke zabakho ngaye engekho yena akubanga khona nye into ethe yabakho alibonke igama lenkosi uthi ke uverse 4 kuye kwaye kukho ubomi baye ubomi obo bulukhanyiso lwabantu khanyiso ke olo lwabonakala ebumnyameni basuka ke ubumnyama abaluqiqa intoni ukhanyiso malibonke igama lenkosi kwavele kwamnyama nje ebantwini sebeziselwe ukuthi mabazobona baze bazokwazi ukwahlula phakathi kokulunga malibonke igama lenkosi mayifika uJesu ke bazalwane ufika ihlabathi lonakele ngendlela emangalisayo fika kungekuhlanga kongenayo kungekuhlanga kuphumayo malibonke gama lenkosi behleli nje abantu ebumnyameni wafika bazalwana uJesu uthwa mayifika ufikela kwisitali samahashi malibonke gama lenkosi izibhedlela zonke zange zikwazi ba zimamkela uMary ukuthi akayobeka indodana ndiyabona ba bekuxakekekile ngamaxesha okufika kwenkosi uJesu ngoba even no Herod king owayephethe ngelo xesha wathi akuva into bana yeyi nanku ukuthi wakhona inkosi ezelwe ezawuphatha amaJuda wabe uHerod yayihuye umuntu wayeyinkosi eyayiphethe ngelo xesha ulinyazwa noba ekhutyekiswa ukuvuka ukuthi khona umuntu ozongena endaweni yakhe alibonke gama lenkosi iyamenza loo nto akwabikho mnandi kuye wadecide ekubeni kubhetele abulawe lo mntwana before yenzeke lento ethethwayo ngaye alibonke gama lenkosi likely did he know that ukuthi uThixo lo bazalwane amen aplana ngokuthi angambulala it was impossible malibonke gama lenkosi ngoba esayiplana ingekafike engqondweni yakhe indaba yokuba ucinga into obana awuzawubulala uThixo uThixo wayeseyibonile lento iBhayibhile kwafika isithunywa ke kuJoseph sathi mthatha umntwana ubaleke naye ngoba uHerod ubhizi uhlalele ukuthi ambulale umntwana baphulaphuli basekhaya umuntu okhonza uJesu yazi kakuhle ukuthi unosana olapha kuwe ngaphakathi ekumele into ukuthi ubaleke nalo ngamathuba athile uHerode apho efuna ukulichabalalisa usana malibonke gama lenkosi kaloku bazalwane ukuthi iBhayibhile inkosi yehlabathi alibonke gama lenkosi ngongendawo awena uzawuphakamisa uJesu abe inkosi nomsindisi phakathi kobukumkani bobumnyama ethi iBhayibhile thina sikukhanya athi iBhayibhile malibonke gama lenkosi nina niyityiwa yehlabathi athi umzi omi phezu kwentaba awuna kufihlakala malukhanye ngokunjalo ke ukhanyise lolwenu phezu kwabantu ukuze bayibone imisebenzi emihle bamdumise uThixo osemazulwini balibongwe ke igama lenkosi yazini kakuhle ke makholo ukuthi xa ngaba uphethe olukhanyisele olunguYesu Kristu kukhona oza kuzonda oyinkosi yelihlabathi malibonke gama lenkosi apho kuye wathi ngenye imini efika kuJesu lenkosi yelihlabathi yathi ubanga wena ungaguqa apha kuma libonke gama lenkosi uthi ndakunikeza konke okukumka uthi zonke ezi zinto ozibonayo malibonke gama lenkosi alibonke gama athi uJesu ke obama ubukumkani akubona obeliphakade malibonke gama lenkosi amen kodwa into wayeyizele bazalwana ukuzotitsha abantu ukuthi mabaphile impilo yobungcwele emhlabeni wokonakala alibonke gama lenkosi umhlaba ungonakali wonke kodwa kube khona abantu abazawumela ukulunga endaweni engalunganga alibonke gama lenkosi so wafaceana ke uJesu neoppression emangalisayo wafaceana nokonakaliswa okumangalisayo kodwa uJesu ayimenzanga loo nto wayijika into ebeyizele alibonke gama uye wema malibonke gama lenkosi wayithetha le nto ebeze ngayo bazalwane isisifundo ukuthi thina abantu abakholwayo ukuthi simele simkhonze uThixo simkhonze isimo sivuma simkhonze isimo singavumi malibonke gama lenkosi uyimele le nto ozibiza ngayo bazalwane ubangaba wanqoba uJesu ithi iBhayibhile nathi sawunqoba bazalwane ithi iBhayibhile ningamoyiki lowo okwazi ukubulala inyama kodwa owohlulekayo kukunqoba umphefumulo kodwa tesabani lowo ukwazi ukubulala inyama aphinde futhi abulale nomoya malibonke gama lenkosi xa ngaba ukholwa iba nenkolo yokufana nabo Petro batho Petro bakuvuka ukuthi uJesu sevukile engcwabeni bagain strength bagaina courage phakathi kwabo baziva benamandla ukuthi hey ivangeli bazawulimela noba isimo sivuma noba isimo singavumi xa ngaba inkosi yethu ikwazile ukufa yalehlula ithuna yavuka yayosimela ezweni ngamanye amazwi ukuthi noba nathi singanqotshwa sibulawe kodwa okusalayo indaba yethu ayuphelela emathuneni kuyophinde kuhanjwe kuyofika ekhaya ezulwini apho ibandla bazalwane lilindelwe khona namkhonzeni ke bazalwane uJesu wethu sizovakalisa okokulunga kwenkosi ukuthi uYesu ke lona uyinkosi nomsindisi wobomi bethu masimeni ke bazalwane singa chiki, simkhonze, simdumise, simazba uyinkosi yobomi bethu, futhi ubomi bethu bufihlakele kunye naye, kweza susulwini indawo. Ndiyabulela ke bathandika uThixo ke aniphathe ke ngeba siphinde sibonaneni wethu ekuqaleni uYesu ebekhona nanamhlanje ukhona kathi nakusasa uzawuba khona uYesu. Singasuki ke bazayo kwinto esesiyivile ngenxa yezinto esidibana nazo apha endleleni. UYesu silindile kobongwa amaqhawe aphiwe nemiqhele. God bless you. Amen.
This insert was brought to you by Radio K Pulpit 7 to 9 a.m. Please visit kpulpit.co.za.